garke no kitino habru ska ma tor studio kala ngodanta on geciro mona ko habru joy samadde dum dabbe mun fof mo abdul
yamni wala kay aisa habru di gaddane alal o hitinantobe
der habru di yanani en pudura do lawol nayabol barjade tawabe der teuteru jiris en pukra dundu do lawol 8 mars dreo tarpindo made men gaddane on tariki maymuna usman salisu suka umma tor tawa de region di fo on to do gollirde tore bojinta ko e mube wadu de pede e konani tita nan wakati men kantrana on fijoji men kutinol alli bannira do lawol 8 mars nyalana ittanan darnaade hakke rewde der leede duniyaaru du wadi hokkude barjaari himbe tawabe der tewteru jiris impukra me kettino ko rewbe tawabe der tewteru du endan kalan bannime aminata abubakar ko wadi ko dum ferti dengal fufulde
jom wadi duubi nayni ko dum fuddi wadde tewtol e do fi ko wi'ete jiris impukra ndu konna ni fedde leede duniyaaru de jangobe do fi sariyaaji liccangal leede niger hawtade fedde sariyaabe tene chronique juridique kay ngon gada dum e lawal nayba ngal do tewtobben enda fu ngardena e kujje mudun en lati du kondani no ferondiri
la plaidoirie sa
waddugo balla do fi daranaade himbe hune non ko woni der erne am ko tewtoru du no wadam mi hewto ko gattumi yeso
e le fi dandiro ngol do ko hitande hikka ko tuuga do mun kan wonno hakkeji rewbe to makko kanko fatuma abdul tankwano kora hala ku tuba ka endan wodi san
je pense que
hala gata ka yeso ka fino gondo der wakkati mun min fadde gadammi tewtewdu dum filla kabbini be pelle fellobe mi wala fama dum golle an woni waddugo balla
la glace
wadugol batu jetat lewru mars do leedi niger hokki darja sanne e rewbe nyenyube
aisa laso e tati yaade laso e jeddi lewru fevrier hitane dubujuna didi e laso e didi ton en dan nider agades ton dan dum wadi batu lumo kollol ni fa handen ko watta dum sembin dina luma ko e ekkintinojo gollobe gadobe golle jungo
nonon panira kona e tefe der lumo kollol gol en dan kawoni sembin dinde gadobe golle jungo der wakkati mo dermu yilo tobe dara kulle tariki butiri men kettino ko bannima lildo me anise karim ko waddi ko dum firti engal fufulde
heo mabbe fusukabe umator no endan gollobe golle juude rewbe worbe warbe fotti e odo batu ko balde joy tana gisa horejo fedde hawjine luma kollongol endan
c'est un salon qui a pour
batu kollal o mana mun kawoni derginde gollal jungo handen fu min tefi wadde sigila o batu wide yidube areden sebe yasim be tawa e der leedu leedi ndi fu be wara wadde luma ku der lawol gollal jungo
dans le domaine de l'artisanat
kabe ummatore wadube kulle mun en holli ben endani be kolli nafaka ko be gonome je luma kollol gol endan
ce salon va nous per luma kollol gol wadam himbe anda kulle amin de denne mine miija ko gollawol luma kollol gol no wadam are amin de cioda
kulle mando no produit
mana samahan
miden baabi hebude lawol burtorgol misali hojude den de kude do internet goddo no wawi yia yamude toydun sonnete e batu kollol ngu min keba baile sanne
changel la mari
nyaw coronavirus kanye rafinde nagu wadi sadana ma sanne harafilla ciotol are mabbe de endan kambe gollobe golle juuden endan ko latidi den andi golla jungo yo saldu mawndu no endan do fi arzukulejin sha
banniraw gecira witina de endan to endan do su dum jojini sigila ko wata rewbe suka umma torbe jojina gollirde ko e mabbe nokure dedu innirama mata mata sa investing sa
non jatti wadi aisa nokure firtane dedu ni fa handen no lawol no hukude re endan ni heskabe ummatore de endan ni sa a gollude golla du fa hande heba ko humtira hajujum en kettino ko nana hadiza hasan waddi firta dengal fulfulde
singugol nokkure de to himbe ballete keba golle wonnana ni e do wadde rewbe kanye sukabe laato tu gorgal mangal harfile ko darto arzuko on endan dum hokkambe du kondan ni no warta ko joomu heba golla nga hore mudum rakia jerma koy horejo fedde wetende mata mata sa
de ko nu komin tuugi woni ummatore e rewbe be wuro doso be keba lawol jamaako do sadar maji dibe gi ata lawol ko singata kampaniji ko e mudde
ali saidu wondo inde no kurnde do sonden
la question de recherche dans
filla tefol golle to sukabe umma tore don hunde non ko buri sulude be iri saru sigin balloji di nafaka mawdo dun latani be miden ba wiide du mo era mawnde non dum du notake do muraduji di umma tore den buri yidde
e aspiration de la jeunesse
do andan do so nde do no kurni no latani be njitirdo hebde hore mum
bandiraawo joni kuma wakkati yewtere pindiro meɗen no en gadda e tariki Maimouna Ousmane Salis suka ummatore tawaɓede région Difa emo wallira isie waɗa golle muɗum kase o onti nokkure to rewɓe garta boƴƴina koye muɗum gaɗa peɗe e ko nanditi.
Maimouna Ousmane Salisu no suka debbo jon duuɓi nogayi keɓuɗo maɓɓitidde nokkure to rewɓe moƴƴinta koye mum feɗade hollude ngari lebbi majjum ni. Min kawri e makko to o fammini min ɗume wattimo e maɓɓitidde o nokku.
Nder wuro Difa saloniiji ɗuɗɗi gala e rewɓe ekkitirtaako golle junngo. No woodi bandiraaɓe amin rewɓe ɓe janngay, ndenne min hegiiɗe am pirtol salon no huunde ko moƴƴi no waɗan woɓɓe keɓa golle, ɗum kam woni nder yonki.
Région Difa no tawda e laawol gollidol manngol har ko ndarta filla arzuku hakkunde muɗum e leydi Bornu Nigeria ko ɗuuɗal sukaaɓe ummatoore jom en kampaniiji are ɗen ƴuwantaana ɗum en ton. Ɗum dow no waddana ɓe wawtugon caɗaale yeru no Maimouna famminiri.
Ɗum hoya ngam are ɗe mi golliditta kan goodumi saɗarma mum, sey mi yehi Nigeria na Lome ko mi heɓa are ɗe mi golliditta. De ni mi lildi to no waɗam baa jeɗɗiije ɗiɗi fadde yottoto. Ɗey jooni ɗum hoyi kaaruuji no jaha Lome no jaha
Kotonu.
Nder fii gollal kampaniiji Maimouna Ousmane Salisu no yiɗi.
To ko baawumi haalugo yimɓe ummo daru, de ni neɗɗo fuɗɗi heppi to ta somo waɗita kasen, ngam de ni neɗɗo huune to nder yonki mum to no waawan ɗum ni non.
Aissa har ko darta fijooji conniol ɓali ɗi enden ni sey kettinoɗen ko tardan fude Ahmed waddi fottaa ɗengal fulfulde.
Ara fila cagnino ɓalli en kaltana haala goo fuu fii durwo to durwoɓe jaaɓe région mo maradi mairie mawɗon enda wattiɓe golleji ɗum wonno talkuru kokkol habaru wiyeteeɗo bifle to enna maradi wurtini sappo lewru mars ndu enda ndu konno no tawa nder maɓɓe Albo Hassan Tiɗaɓo keɗɗo laaɓi hikitani hikko endam Ali Oumarou Bindi Gaw e Dalla Abani kañum e mbiyeteɗo Clé Mboa e keɓani koɓe jogiti kamɓe enda fadde durwo ngo endam wara basket Africa League kanduno woni e hoore mum to endam Dakar ko fuɗɗa joyi lewru mars ndu endam. Le Dakar University Club kañum won ko jaɓɓiti oɗo batu wurtini andinore nder muɗum ni ɓe andini wiide ke sigila oɗo hokka laawol pelle sappo e ɗiɗi jiyaɗo leyɗe jeegon waɗa fottereji ɗin enda ɗe pelle jiyaɗe du kondani eley NBA Academy Africa.
Ɗo min kantani o habaruji amin ko sukaɓe matore metti kettinake on kettinimen nde on jiɗi hettinako habaruji o ño on dow laa e ɗal tati ɗiɗi majjo on joɓata buuɗi bagoto soyge ciire godi on kiyari.